dhirta oo inta badan ka qayb qaadata bilic suulinta deegaanka ayaa olole geed beeris ah oo ay iska kaashanayeen ururka Dado iyo jaamacadda Green Somalia University waxay ku beereen geedo loogu talagalay in looga hortago saameynta deegaanka ee isbeddelka cimilada ay ku yeesheen. Ololahani ayaa lagu bilaabay xarunta jaamacadda iyo sidoo kale dugsiyo dhowr ah oo ku yaala magaalada Baydhabo si ay ugu qayb noqdaan dib u soo celinta boosaska cagaaran iyo taageerada bilicda deegaanka. Gudoomiyaha jaamacadda Green Somalia University Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa ka warmay ahmiyadda ay leedahay beerista geed.
Ilaahay mahadis bayba ni bilaabatay ololihii dareenta ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taasoo runtii si wada jir ah ay u fuliyaan ururka deegaan development organization dadu la hangaawiyo iyo jaamacadda Green Somalia University maadaama jaamacadda magaca jaba Green uu sii cagaarka idoogii iyo horumarka iyo runtii waxay waas tilmaamaysa dareenta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya una ku bilaaban degmada magaalada Baydhabo si gaar ahna jaamacadda naftii tii baan ku bilaaban insha Allah marka kulli geeka bay buu aha si rasmi ah inay ka bilaawti dareentas jaamacadda ka bilaaban ta soo kala iskuulada magaalada fiyaalan qaar kubad ah ayaa kulli insha Allah ka sii heji doona email al-mailii oo runtii aan baahan in dareen la kusoo bi oo deegaanadan kamid ah kulli insha Allah si wada doona dhamaan digmooyin kala oo Koonfur Galbeed inuu sii diirsan ila Soomaaliya yak rajibigna diilay kala lagada maadaama magaca jaamacadda ee Soomaaliya wadaa marka runtii farxad weyn inay tagay kan in jaamacadda ka bilaawna runtii bulicda deegaanka ay qayb ka noqon doona may qayb ka noqon doona caafimaadka deegaanka may qayb ka noqon doona isbeddelka cimilada oo runtii dunida dhibaato weyn ka hay sida kulaylka saaidka in hoos landhka in roob runtii oo jahwareerka ay waa dhanka cimilada haysadaan in may wadan ka bedel doona marka guud ahaan insha Allah may rajaynay bilooyinka bilaha dareere ee sanadaha socda in isbeddel muuqdo insha Allah may boo on kusoo bi doona ina isbeddelka cimilada iyo dareenta iyo arrimaha deegaanka marka eedii idan maasantin
dhanka kale gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka ee Dado Maxamed Sawukar ayaa sheegay in ay wadi doonaan howlaha dhirbeerista ah si loo helo deegaan cagaaran
una maamulka jaamacadda iyo ururka horumarinta deegaanka Dado wasooda jira wali bageyka goobjoogana waana fadaana inuu geedo in ka beerna xarunta jaamacadda Green Somalia University ee magaalada Baydhabo runtii aqiiqatan iyada idaanka faraxsanana hadduna deegaan development organization dado in geeka waxyaabahi una muddo shan sano una ololayna qayb kumada in jaamacad wali waayay deegaanka markaasay aan ololayaasayna qayb ay habta hatana geeka isla bilaawna in runtii jaamacadda dhareenka soo bana siiyo nin sheegan wali ba geeka tan kala fadahayna in iskuulada qaar kumada magaalada Baydhabo oo aan baahan dhir oo dhirtan inta badan iska jarta dhiro madaasay mirile oo may boo antu dela ama doona sanidaar qubada iyo geedo oo may boo alaan yara ka tsaraaytan oo kale iyo fakas oo kale oo iyo ila rais morgan geedo la iskaaro iyo geed marood intee badan ya fadaan intee oo iskuulaad ka qaran la jeey insha Allah taala jaamada runtii aan ku mahadnaqaana dadaalka faylada bilaabay to deegaanka may boo habate walana hadhowada insha Allah taala in deegaan la qurxiyo waleed muhiim ee la dhawran ee way badeeyeen walbana muhiim ah marka jaamacadahan runtii eedeeyada seen ka amanaan seen ku bogaadeen haddana na deegaan development organization ee Dado halabaada sananeeda ma sa
ururka horumarinta deegaanka ee Dado iyo sidoo kale Green Somalia University ayaa wada dadaalo lagu beerayo dhir si loo helo deegaan bilic leh.